warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabbaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. Mid ka mid ah arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba. Waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka militariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka Al-Shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhex mara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. Hase yeeshee, qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. Bahame Nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xaadle, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dhibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. Qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. Dhowaan unbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen tobannaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka Yemen. Qaar badan oo ka mid a dhalinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. Nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. Dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.